Acha masela tuwakari hapa na kila mahali. Party bila madem hiyo waga sushwari. Tuna bang dani ya kita, tuna bang kila mahali. Moja, mbili, okay, usujali.
Nivo setu, nivo. Nivo
kwa bank, ma group design ya kina Tyra Banks, huku tukisikilizi ya music za way back, Zadka, Remy Ongala, Hamza Kalala, Daudi Kabaka, tukitwiska in the 60s utatutaka, ngoma zetu zina bang, tunakimiza mchaka mchaka, ziko kibao, zingine tunona bora tuwe sadaka, ma fans tunako wanachotaka.
Mi nyumbani siwezi ondoka, naridhikana na chokipata, hata nikisafiri mara kwa mara, lakini usimisi.
Chezen nyimbo zetu, tuimbeni nyimbo zetu. Wakilisha taifa letu, wakilisha ndo zetu. Lady Jide na Nako, tizi ndo nembo yetu. Rais Kikwete mtu wetu, amani sifa yetu. Support za kwetu, waliwatesa babu zetu. Kwanini tunyenyekee, mbu niambieni wazee. Kama wao kivyao, sisi tupambane pendele. Afrika ndani ya dunia, tusimame tutete. Moja, mbili, mko tayari tuendele.
Nyimbo zimekoma, zimbiba kibao kata. Zipo kila mahala, kuna hata mnanda. Eyo, mdumange mdo niko na litunguru.
Undugu Digital 41 Records End to End Soldiers Commando Jide
Kibao kata Ndundiko Sindimba
Bila kusawa na mchiriku.